sebaza ebirungi nebikulu byonkoledde wenzijukira jenzije mukama nefumitiriza mutima munda ndabyenga sanidde okukomawo joyo kwebaza.
See you.